3 a.m. I say beauty ya funika meido Timaso toko karatension Akama inangari sana chumwepo Olenga iwe yankaona angelo Misumanga na mumve kavelo Kumaholo zina langa sana limvepo Tutamandi ziwa sindinga nenepo Awani makina mashini ya mpepo Uyonde mangwala uzungu za bongo Wana mpaka shasha wapinda mabondo Kaye kalangondo tisenza mikondo Kaya sandi mvela dikao na kongo Peze musi Nilipanja Sitinga chiteli Kumbi a soldier Nilipa missioni Never give up Nili nirisoni Zikango vuta Nitenga komishoni Koma for now Maiwa ni missioni Uyo ni mangwala Uzungu za bongo Una mpaka shasha Wapinda mabondo Kaye kalangondo Tisenza mikondo Kaya sandi mvela Dikao na kongo
Out of my league.
Consider break.